Yeah, fam. Duda.
Winner like you. Let me be your dolo. Everywhere you go, I go follow you. Itini ninga kulega puja, tiwe wija, no kuona somonya.
Kanini, 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 kwa kolo aku. Kanini, 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 kwa wa mama waku.
Duda, Duda.